another problem. Uganda number one.
Yeah.
Vibes Musungu.
Jamba Music.
Ian Pro.
Oh.
Wano sivao wano. Kukuno muziki nze sivao wano. Wano kare sivao. Vibe zikuwa wakichoka warudi kwao. Wano kare sivao wano. Kubineja na kare sivao wano. Wano kare sivao. Selekina kuwa wakichoka warudi kwao wano.
Nani ndishua, sija kwewe powa. Sija nakupowa ilanza, sija nakupowa. Kanya kusunda, tuja na kugende. Tuja na kugende, wakansa tuja na kukuma.
Tulikumulembe kwa kwa dontiko. Yana vya isa kwano, habili kufomu. Nengela chifabiola, chinkwasa jam. Kampala kusiba fam. Bring, yana vya ice cream. Ring, jinsa ba iPhone. Nimbiraka sisiri mbukwata wakati.
Nice and lovely, the one of the mahi.
Sina mpola mpola, njagala vya mpola mpola. Eye miokola mkwano vyevi nyumira. Echechi wato chonyola ngakata pila. Chana chapulaka atecha kuzafika. Chaka yaka na gwenga matala. Chiringa wini nwajolo kumatala.
Bawo za doze, batu wabu afu doze. Wabasa kukoze, vibes kati ya kwekoze. Ufu simbose, bando batunu zangazi.
What you said, Tentable, where it could be a Tentable, uncompetable, musically capable, undefeatable, not disable, uncountable.
Wano, sivao, wano, kukuno muziki nze sivao, wano, kare sivao, bayi kuzifuwa, wakichoka, warudi kwao, wano.
Nani ndishua, sija kwewe powa, sija nakupowa, ilanza, sija nakupowa, wakanya kusunda, sija nakugenda, sija nakugende, wakasa, sija nakufumba.
Anasa mpula wa wali wakulu kuspika, ngozi na nenzi janze nengutwala kukaunta, waiter, jango tuwe lita. Everything nice when I with mama seat. I'm still fat, CMUA, still smart, CMUA. Make you and sing, entertain the crowd, CMUA. Make you feel the vibe and make me dance, CMUA. I dream you crazy on the chat when me with it, CMUA. You make me mad like so. I make you dance like so. I make you computerize and lights on.
Don't go be a simu mukoma weka. Gene vyana vinyika nyika mapesa. Geno wembi kesa, webi fesa. Wala hivi nyumanze lelo jaku kesa. Kale ulira mani, mpulira bulunji nse mani. Ulira mani, sagala kupawa nse mani.
Tu kila kunsonga, never waste your time. Ujaga lambele, yo patana in fine. Turn your body missy, move your body missy. Oli kuchitu funda yega kuhuze. Ofote bibuzonga wakunye confidential. Tila kabula zimbu toli na potential. So half ya bomanga selections. Kuwa kana nangu, wakana neko pesa.
Mama sita signorita margarita. Oli ni sugar boy. Dine chali wange wano mwana DJ Vibes. Bidongo bikuba, mulamu unyuma. Ayu the super gang, we the super dope boy. We run this Kivu Ghana DJ Vibes. Kaba kamo rizika yela liga.
Wano sivao wano. Kukuno muziki nze sivao wano. Wano kare sivao. Bayi muziku wa wakichoka warudi kwao. Wano kare sivao wano. Kubine vya na kare sivao wano. Wano kare sivao. Selekina kuwa wakichoka warudi kwao wano.
Nidishua, sija kwewe powa. Sija nakupowa ilanza, sija nakupowa. Wakanya kusunda, tuja nakugenda. Tuja nakugende, wakansa jana kufumba.